Feel the rhythm of the ragga beats, praises to the heavens. Our souls will meet, Mungu ni mwema. He guides our way, with every step we take, we will not stray. Hakuna nguvu kubwa kuliko yeye, ndio sababu tunaimba leo. Sauti ya tumaini naleta mapenzi kwenye nyimbo zetu, tunashikiana ndugu na dada. Mungu wetu mwaminifu, asante kwa neema. Tunaimba na moyo, tunapaza sauti yetu juu. Naleta mapenzi kwenye nyimbo zetu, tunashirikiana ndugu na dada. Mungu wetu mwaminifu, asante kwa neema. Tunaimba na moyo, tunapaza sauti yetu juu.